ndiye mchungaji wangu, aliyesema hata nipungukia kamwe. Yesu Mwokozi ndiye mchungaji wangu, aliyesema hata nipungukia kamwe.
Nitasimama imara nimone Mwokozi wangu.
Yesu Mwokozi ndiye mchungaji wangu, aliyesema hata nipungukia kamwe. Yesu Mwokozi ndiye mchungaji wangu, aliyesema hata nipungukia kamwe.
Milele na milele nitamtukuza Yesu, aondoaye fitna lana maisha ni mwangu.
Yeah.